bamulujjukire kalenda byensukompaga musanyi muyite engalabi. Munyambeko tuliguke ntazaale kirya kiwongerera malaga bigeresa bino kuba ddala ndi munzikiza nzalo lwanga saamu kinze ngambyangala n'ottufuna kyukakyukanye ntegeka gulude neze yajja nazo abaana bammazeeko ebyewungula n'ebyendya tebikyambukala nyaabwe enjuwa n'omugoba eyazala ebikweno bino mbaawo mwabo gwe ntuuza ne kye mugamba nakkiriza nze bannya omwolo kamala mubadde bandi wakubiri kitammwe kiddala mbuuze oyo gwe mumanya omundi okunyoomoola ennyo mutyo mbagambe nga temumpulira
musaana mwekuba emyoyo ne bwe ndiba mulujjukire kale ne byenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo musaana mwekuba emyoyo mmwe ne bwe ndiba mulujjukire kale ne byenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo.
Chali wano emiswaswa ngulo giyola babenga abantu abalabwa lubera lwekafumba kati tunalabe emirembe gino kina bakyasa kyankula ki okayukana ng'olutata n'entumbwe zaffe bannange kalungi ki munoonyereze kafumbe kedde mu nsi muno bugunjufu gikakyate obola mu ngeri embi butyo abamawulire musengejje kabulangana firimu ifaananye ebitundwa nabyo ddala buseego bwereere nkugamba ebibuuzaako awo okwanika bikwasa n'ensiso binyumya natuuse n'okuwunga nze ne bompita sikyayitaba
musaana mwekuba emyoyo ne bwe ndiba mulujjukire kale ne byenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo musaana mwekuba emyoyo mmwe ne bwe ndiba mulujjukire
bagunjula ntya ye bwe mboggola tebanfanako mbawaani gwe banaawulira n'ebyokuba nabyabulira sikyanenya abazoola kati ebibyenadda mu biwema abaana be tuzadde luno bafuuse ekitakyasanyusa nze nabateekako amaanyi nga nevuuka linnyinola mbombawoowenyula okkamala mpozza okayadda banterese beetemyetemyemu nabo bali abaana abali abasatu neewuniika mu nju wali ne mbanga agwe bakyabikira ng'abaddewo nga bayombye bw'oba mu ngenyi ositula obwala bammanya obbufunya n'ebisi ne babijja nayo emisango bagizza luno ne bwe ndiwa tebejja nakwo ekyembuto giringa lufu nze wange tewakyasulika
musaana mwekuba emyoyo ne bwe ndiba mulujjukire kale ne byenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo musaana mwekuba emyoyo mmwe ne bwe ndiba mulujjukire kale ne byenfuba obbalaga musaanye muyitenga nabyo.
Gwe mbadde nninamu essuubi ali mu kyakuna wabula ebiyite kiro maawe yabijjamu dda n'enjawulo bufira akwatazadde kuba omukumbaka naye atalika namwekubako yanva nako yayinga kwambala nkunamyo lumu bajja bakwataganye gana amajuba gawalaki nyabo ne bayita nyaabwe naffe ennaku yabaggulira wali atunulanga atalaba oyo kati ntya n'omunyega nkugambye ajja ne banno wano nebe kole bita sanyusa Naba majate rupa na bu Gulukita wensika Obaba leche da jeifa Ndaba chakunga natakira Siriengi zenyo no nyentio Mbawele zifa chikati Nenele sebiru njenze Nyambalobu kumpulira
Musana mwekule mioyo Nele nifa mulu chukire Kalende mielfu wabaraga Musanya mwitenga na yu Musana mwekule mioyo mwe Nele nifa mulu chukire Kalende mielfu wabaraga Musanya mwitenga na yu
Batuka notunyaga Wakati mkutio utafa Kubaya garaza wembu Ngeza deye cheri julire Okuloka ngane takira Evi banje vinyagwenye wano Bobuze kibire senate Kuzala kwe kubyanukula Dalane wogule motoka Ntokiba webe nyurule Abana vada mchakala Bakwateno bakwata muno Omulala ya falatio Mbali dole rujuju kati Ndita wadalo mulo na Kunyanjaje batenda batio Soba ngambira wabandi Tokuzara mwomu chibi Nechusanya mwudobo Ngira manyikiri nzibula Oba mareka umpukuma Panga ukire chalabwa Na yoko kere wako na ko Mbachene na mubara bise Nandi mazega bulira Ndibana bange musonyiwe Bumwe kola kole nyo mchio Nange sanyo terimbo kala Fama kamwe tuwa sulatoke Omuri atakulina kolugu Na ye mwabe chejo mchio Nyumba cheriba niliza Ensite muna bajiraba Somo ulinge ye kaluba Echejo wekita salike Jaba foto lanyo na yo
Musana mwekube nyoyo Nebe nifamu lujukire Kalende mienfu wabaraga Musanya mwitinga na nyo Musana mwekube mioyo mwe Nebe nifamu lujukire Kalende mienfu wabaraga Musanya mwitinga na nyo Musana mwekube mioyo Nebe nifamu lujukire